na wantele ngodi yande joni tedi min tachapan tati studio kalangu habaru je fulfulde kor jamone e modon ni e dow hawrinde mawnde duniyar ko noto en New York don won to horje leydi Niger Mohamed Bazoum Tawa o wadi hawrter wonde ferere gonno ko to haldo filla ko darto kulantere je ewoje durduggol de biddam bonda ku der leydi Niger non ni fawar jo en nan ni to en departement mo toro du ko da hitande hikka hisama hono nangube jonte pabbe buytiri du ko rawane dum enda der region mo telebe non ko tawa horejo electoral mawnde enda andina en ko dum sabi non ni fawar jo du ko da yewtel men pinnan studio kalangu yartana ina region mo maradi nokku to fi cellal no waddana rewbe chadale ga alle e faane jabbitede mabbe no be chawrirte ton enda edu lati saddal ma san en nan ko dum sabi dum na wonter kibaruji din min sumanama non ko janganta on gofu ko puddirte wonno hono mabbitigol batu ko watte hitane war hitane ko durob leydi Niger to endan ingal dum du kono dubinade no ge diddi endan nyalane hande alkamiso hanno ko fuddade ko dum ittama yarama fa jango dum du konda ni mer mo ingal bitte do Anafa Ruaba o wi dum do du be ngadna nani gambatale be keba be timmina sak no fa den sigilaji mabbe fa woda yarna mbirne le ko ekibaruji ta enda New York ton Kenya wono ko horejo leydi Niger Mohamed Bazoum o ye o foto e batu lati du ko dan batu o dartina filla hono ko le duniyaru jawdi ko wattete gam batte alle durduggol e fabar jondu kondan ni hono tinitare tinitare de du kondan ni jawdi ndi ndi wawi nafude do kulanteje kewde dum wadini kanko horejo leydi Mohamed Bazoum ko haali o fillake do filla denagu leydi o fillake do kulanteje kewde nani sedde hala makko min koji to na tele sahel
le terrorisme golle hirnyere e biddam bondaku ko tawa der sahel deni himbe bofi do no be tokkira be pero dira golle de endan e golle gom to tabbat himbe bofan non do labi tefude heba musala majji deni du alla wadi himbe bofai to sikka fu wala himbe bawan joddinde sigilaji hebude musala on enda gomnati e pelle balliroje ka en du bawa gadi golle kedaade himu dun sabi miden cembin ina fedde G5 sahel de endan balla kadu ni fahande de fedde de hebidum waddan dun joddina sigilaji ko buita sembe himbe nata orde pelle bonde de endan musala du ni fahande lural ko tawa caka himbe lenyi e lenyi kandu buitiran gomnati leydi fudu dun hani durwande
dans les zones de conflit
na wada hono soppobe ledde sappo latibe kay woni ko wara warbe be no mile himbe boko haram no enda dum du wadena jamaa talata war alarbar ko jabbi dum enda kiloji sappo e boso to wete tumuru e le departement boso onda malam kiari bulu ka wono farjani maire mo boso mo andina do enda ni no dum yaari wakati mo gidi adraman landi mo
bononde ka enda hewtake himbe amin boso wom e tumur e jondi kenga gada lasara e jehittenode ledde ton endan dane fetogo be chami e juude bombe de enda wadi du maybe der mabbe wobbe du barminama de der wakati mo tawaden o endan min bawa halude himbe foto mayi min accam domo be leedi be endan timmina golle ma perfe hore mu yehi to mobol maybe be dane ande gattammi yaad e himbe ni woni be paddo ko e makko yaad der nokkuje de wadan duubi didi tati nay fa joyi ko himbe perowide nokkuje de endel latake ladde makka banije ka en tawa der chakantaraje to de gadi duubi du e cioppaka ladde mawne latu
ya zamatu
har filande nagunu fa handen lay commune mo adarbisnat region mo agades njaade noni don du kondan ni no tawda chadale san sabu nguy kañi ngon no kewa torra majju no hewi san dum lati sakulla yaade e horebe hon taabe tan adarbisnat dum waddi ko al husaini bahani ka woni maire mo adarbisnat o yewtani bandeme Musa Mamando Fio
dauka basashe da tare hayoyi
buika dabaji e fasaki labi dudi sanne der chakantarare amin de min gadidi himbe amin kawride kewde kaldi ummatore amin de enden du fi o enden kamfu e sarobe mabbe ummatore de enden miden biabe be acca golle de enden gande boda wala du kode nasira joni no wadi sukabe ummatore amin gon dabbo wambe garta kambe du miden biabe be tinno ko e mabbe be boddo ko jol janande sukabe ummatore amin tawabe der fasaki labi bedu min bi'i sarobe mabbe foda hakkilo mabbe ko watta be acca wala ko dum nasira so geji du no he bawde mu seyni be bawa tawede no kuje de
masala da to jawana bas dewa
nanne faar joni hono ministeru be hawji be denago leede gonde G5 Sahel ka no taala hawrinde do galle nyemen hawrinde mabbe de ko nan dartinani hon to haani goleedi huccindire cagal ni hono wurtade leedi Mali le G5 Sahel o enda be kalandu kulanteje kewde dum wonno ko Sahel murtido hande ne enda wurtini cagal majjunde le hawrinde enda ne wada kanani cagal hono horebe nan biendu jo ande sanne be G5 Sahel ko hawrno cagal mabbe do horebe so geedi konda ngadin hawrinde de G5 Sahel elei hala ngoto ka endam fawari jondu konda ni hono yerno kalile ko kibaruji ton enda departement mo toro de region mo tilabir noni don du hisama hitan hikande enda har fila ko darto jonte pabbe dum buytiri sanne hono jewama hono rawane hono joni burno duude noni dum du wonno ko hore electronde enda andini o wi dum du konda kulle kewde won ko wada gam famminde himbe do majjum docteur Garba Halissa nani ko haalani fawari jondu bandimi tato no toro di Boubacar Seyni
rawani hanoni no tawa duudal nyaaw pabbe de hikka yidum wodi ho yirna fa puddul lewru septembre nyaaw pabbe duuday ko fero diri e rawani illa lewru juillet fa yotti out nyaawgum no satti e himbe nawabe no garira loktorore e sembe no wodi do laabi kewdi ko daadi ko buytiri nyaawgu hitane hikka de cendur arkillaaji gondu safare wala fu ko hisinta neddo nyaaw pabbe ko yotti fukko der arkilla sukabe be buray dubi joy lawol tatabol ko cendol safare ko hisinta be nyaw pabbe no wonno wadun do lawol no ko hisinta sukabe be buray dubi joy nyaw
nani horeb le Niger hoji lawol gam batte wadde autoriteji liji na biendo awurdi liji elay beeli kany e fabar jo goruji leydi Niger no kuje kewde dum waddi ni hono se hisama ni hecci Kenya en altiner de sappo jere le septembre batono majju wadam to enda Birnin koniga watu liji di enda le beeli din enda wono ko directeur kawji do fille ko ndart la deje jaye ndiyele wono famino do bandi min bite do Musa Asman Arzika
montahi atabkiro fi
min jayi to wendu rafi wadoyde batu sigila jofal si liqi le beli Niger funo foti der region taba beli nayi heba to liqi ngatete der mun konnidu beli didi wodi du nokku fu to wodi beli na min ja wattoyde di der mun konimbe fu andani rawanin tobo dudai ko wonata beli din fu wodi sendiam wala du filla liqi waddata ke denne hikka ko ndiam tobi sanne beli din kewi tilaino si liki. Idi pile watte der majjin gantawano di der beeli rawanin den kay fumbati jon o ko jimmi e nangobe liki ben woni munya faato liki di mauni den ko be nangadi
nandada asamu akam
nani to enan tagazar commune mun wona le leedi tilabir don rewbe tawabe don enda gam batte be kebe ngada ngurna mabbe no wodiri kambe rewbe enda be gattana kaw kambe itoto dum wadi ko mbete don Mamu Issouf goto e mabbe no andene do enda no golanga yar sabo o golle de boy e majje o tawrdu ko nasara mako nani ko halni Fati Adamu
ay gonda jiri waydu fataw kiodaay ka ci sa sakri
mi do wodi duubi chapande jeego luma ko kawwa gadammi no min gadirta kawwa kam dakiji min tefata min jaha faato woddi min korsowa leydi kayri min gaddata wuro min gatta tasirdin der tonoji min gatta diyam min cintina dum fa dan sinta lay min dufa aranan dan denko diyan chakiti dan dan kam min wawnyinta golal kawwa hana hunno ko hoyi denko min gatta dum der tasa haje takuji min kinno minen yarto dan denko min cintina dan kasen min tefa ombe min defita dan kasen min kinno minen ciwado ombe den fa lebbi tati jonarden huba bedi kawo kai kankai burta balde jeddi wobbe kai no nata der maggal no amma min kai mirunu ngamno
afoyen gogante amriya tubu dayino
yanka en kala hala dina minister kawji der leedi men Niger mbiyetedo Mohamedou Mbiyetedo Hamadou Adamou Souleynoni e faane ministre leydi Algérie kawji do muraduji diina leydi endam be ardake mabtugol julre mawde godon de jultene jumma e der nokkuto idi julte dum du konnani ton en arlita de julre du konnani hono nyimdon kam mbiyetedo Cheikh Sidi Abdourahmane Dia leydi Algérie Hamadou Adamou Souley ministre leydi Niger kawjido filnder leydi o andini do wi hunde no moddi sanayade e dinal Islam kan o halani Ousmane Oumar Bandi min taw arlet.
C'est un grand événement pour un pays musulman.
No batu mangunon dun latani leydi Al-Silameri iri ko ndimendi yaade to bibbe wuro yidi be tabe le fi lobbo keba wadirde dina mu en no wodiri nde julirde maunde wattetende do inde mo hande tawa kena lawol gollido lobbol tawangol chaka leyde meden didi de peccitode keri goti e tariki ndenne wala fuko mimba wiide sana yettude e fa hande elude Allah lawol gollidongol beyda sembindinte
bilatéral soit davantage renforcé.
Hande yewtere meden pindinol en kaltana hala rew yobbe loktoro latibe heba chadale jabbitede kanyo sawrede fewde e fande loktoro be tawto enda no dum wontirno wonno ko fande bandimi Mohamed Mamma mo maradi ye yewdo e mabbe gam famude nani yewtere ndo nelti komin pirte dengal fulfulde
deni neddo yehi loktorore deni biida a battato loktorojo debbu sai tawa jomun no sagita ya fa hardo ya harga arande e jabbitken de ko sakiti mi tampi sanne ngam illa julde safuko gommi mido wada ngata were na ko weti faanu fusanikam den ko jonka mi lilda loktorore mawnego ko mi habban bangu tammi hollu himbe ko mi nebi mido wada ngata were mala jeddi kan gammi idun watta kam duful iijam dun wadi garmi loktorore dubi annay ni ko wayri kam mirima mi yahi no to loktorobe kambe ni tagitiyam ninno mi dilla
dum woni boytali rewbe gom do jabbaaki kibe gadana wakkati be garnu dimkina eto deedi mabbe der loktoroji de ramatu mazu loktoroji debbo o enden ni jokkaki ko be boyti be bi'i dum enden
abugo dani no warre min dukanta rewbe ben de ni goto waddama loktorode sai tawa rewbe buuto dira gara kando min kolli tambe no de deni min gi'i tuini minen jeccu fi jama'are ko gadda fu a wellata edde kowa min munyo dira gan gollal non gal min kawti min tilso diri moy fawta golli te bandum wala
ko jes pelle kawjide gollo loktoroje no pirta ko e himbe ko watta jabbaaki mabbe ki enden ni der loktorore tawe mojji be nana du beldu makki Mahamman Lawali Abdu arido pelle ko yesde enden der commune on
si dan ko jesse
nimbe ko jesse ko ja kena hana wakilube jama'are der loktorore denni hunde fu ko lati jabbitaaki nimbe na ko wala e lawol nimbe ko jesse be no kani tindinde dun do majum tindingo gol do miden kada dun le kaddi bawde amin le wuroji der faadaji kambe do cuudi radioji nyande alal e asabe se ko Allah du bayle fuddi hebede der mun de wana fanon fu
amon kadanni
fodde no ma Mohamman Lawali Abdu famtiniri no wodi ko dum felira loktorobe be enden kam fu e himbe chakantaraje den enden rafi jabbaaki lobbi kidu waddi sadormaaji do fi garki himbe der loktoroje pelle de duni no hedurwude ko watta himbe cembindinama jaha loktorore
e don non ni won ko habru be fulful tili hande de elen jon kambo eledi hewtene jangu to nata habru je fulful do na studio kalangu fadema ji yotta don dum ha accido e muttari mohammadu wadda kibaruji e hausan kore assalamu alaikum balante janwali studio
kalangu difa do radio alternative
lamba chapan e jena tobere inay fm zender
do radio gaskia lamba chapan de jetati e jena tobere e joy fm
mara ido radio sarawnia
lamba hemre e didi tobere e go fm kyota
do bonfere fuma lamba chapan e jena fm studio kalangu